Nimetembea kila mahali na majibu ni machozi. Nikimbilie nani yawa? Aha! TLB! Aya twende! East to the west!
Kimbilie nani yawa?
North to the south!
Nitafanya nini?
East to the west!
Kimbilie nani yawa?
North to the south!
Nitafanya nini?
East to the west!
Kimbilie nani yawa?
North to the south!
Nitafanya nini?
East to the west!
Kimbilie nani yawa?
North to the south!
Nitafanya nini?
Songa mbele nyuma kila time uko mbele. Ata uka time up kama suwana mbamba. Duma switch reggae na bado inadunda. Envinda hood yani feel this good. Kazi sijapata rudi kesho ni mtindo. Kwenye mvua kwenye jua bado ninasaka. Nyumba imefungwa mtoto ni msick. Bibi ani acha majirani wanacheka. Bende watoroka kosina ata doa. Wasaliti marafiki bila kufikiria. Bende wajidai kila time wajidai. Pa kutoka ni uzuni pa kwenda ni furaha. Isi na walk na wehi wajinyonga. West niki talk na mshita zime nkumba. Webe ukicheka na mini na lia. AV, TLB, MJ, my grandmas. East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
Kubwa na mashita, ubo nikilia. East to the west, ni ende wapi yawa? Mengi nimeona, shindwa la kufanya. North to the south, John yepe wapi, shida imekuwa. Maumbi ni machache, ata fikiria. Piga goti chini, taja jina lake. Ah, Mola, wezo wa mahofi ya likusha tika nyara. Ata nisahau, jinsi ya kuswali. Marafiki wanafiki, walikusha laki mi. Kunio nyancha, ganga zinga kumbe. Waganguzi wakine na tupu kumbe. Maadui walirudi kama ibilisi. Neno lao, tupa mbali nikirudi. Mumba wa, ah, zeya, kembelie nani ya, ah. Zeya, kimbilie nani yawa?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west, kwa nini ninakonda? North to the south, just keep falling. Kila day nina pray, kila day nina omba. Nikisema wrong, tena narudia.
Ilikuwa jambo kwangu tena bukrata. Kwenda kwa kapasta, shindwa la kufanya. Machozi tiririka, tena ya dondoka. Dress nikipa, zuni na majoni.
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?
East to the west,
kimbilie nani yawa?
North to the south,
nitafanya nini?